Bad man thing. Kinkula mini one man bogi, pitisha iyo korona na kubakishia nyongi. Pigia uyo mamo ni mpige dogi, 34 bay, aye, we from obi. Washa iyo kitu ebu wacha makelele, eri rada safi bana kuna gama njege. Keja imeje lakini ongeza mamdenge, jirani washa anza jori baza kelele.
Yeah. Bogo. Lego, Pata mauru misiwezi fanya pano. Pate kijendo mini kuoneshe mambo. Pepeta design na kina rambo. Siwezi kuwa last mpate line hapo fao. First of all a blaze kingdom eh. Check your range, check your form eh. Snitch kibao mabisi ni mob. Bati unaenda chuo na upati job. Aye.
Wewe sasa niko nasema jot na need mati yangu kwa hii music industry. Watu wanaiba mtiani ndio napona YouTube bana. Kama Bobby manze jona sikia utamu. Na kama Bundok simboko ni haram. Mademo Bobby Joe wika is a plan. Machura kombinare wika femi plan. No copy paste is the beat ni legit. Wakuiba mtiani watakuja tu kukwit. Mademo Bobby ni mafina get lit. Big buddy girl I know you want this dick. Ni shida ni mbaya inawauma.
Brave Obi mini one man bogi. Bila mbogi bado utakula coffee. Bash imeja brayo na karo. Najua kuna boy ata doze kwa mtaro. Kuna boy amepara paro. Kuna boy amelala daro. Kuna boy anasuka mtaro. Ban slim solo buda hapa ni makoro.
Gwandada 34B kumekuja na cypher. Sikiza gali ya fat pum pum imechora tu sambusa. Hapo nyuma umejaza kakanisa. Mina kemba, mina dara, mina gusa. Nipe fursa ya kushika shika dhuda. Ananihola nikishikanga madola. Anazitoka ungedhani yeni hoka. Yesi kapoko anapenda tutrapuka. Tunapanda na wengine wanashuka. Mistari tunatupa tuko jaba bila tools. Ananisuka na manudes. Mina darezo maguzu wezi doze juu mina snooze. Mina buzz na mina booze kwa makali sezi choose. Mini dada sezi lose.
Off late mina wapa fine. Cheki venye na roll na wasu fine. Ni wa mine, cheki tu wana kata wine. Ni tu fine, cheki tu, cheki wana wine. Huku Nairobi kuwateka ndiyo hobby. Missy soti cheki noti kwenye lobby. Anything or anything, cheki painting. Rada safi cheki buda we bed bin.
Obi gang on the beat, mistari ziko lit. Mudaburi on beat, niko on hit. Niko on hit, Mary Jane, not Mary and Jane. Only focused on the game, not the money or the fame. Pate studio na mabrozi meriet. Na ukitry kuturan, utafence. Kiza mistari moto zinatoa moshi. Ukicheza na moto, utanuka moshi.
Uta daddy.
Lit. Lit Obi mini one man bogi. Baby uki die mi udai tu dogi. Na shada ziki wipe uza cheza loki. Big G ni ya veve bila njoti. BBW na mkula na magoti. Cheza safe usikule masoki. Kila day mina saka manoti bandana.